Dala nyinza kuwaki ku lw'ebirungi by'onkoledde. Ompadde obulamu, ompadde amagezi okumanya n'okutegeera. Dala osaanize, weebale Mukama.
Oli mulungi Mukama, oli mulungi ssebo, mazima teriya kwenkana. Bagamba waliyo ba president, waliyo ba lawyer, tera kusinga kitiwa. Wadde manyi okuyimba, naye nze simanyi kuyimba, ngwa singa bayimbi. Mamanyi okuwonya, ani yabawa amagezi ago? Bagamba waliyo bateacher, bwamanyi okusomesa, ani yabawa amagezi ago? Ebinyonyi bikuyimbira, n'abakadde bakusinga. Mukama munango sanide. Osinga feza Mukama, osinga golodi, teya kusinga Mukama. Gwe wayitawo Mama, nosinga gwe kutata, omukwano gwo nga mungi. Teria kusinga Mukama, mwengeza kulungi wo, mwenyogera ku mukwano gu. Hosanna in the day, Hosanna in the day.